Jangirde CEGD nde dogonduuci de no tokka min hakke gan nder jangirde min jangi min jotti to min goni ɗo hande minen beltoro e andal gal min keɓi. Allah sibaki min gaɗi min mbi to no woɗi sanne min bargirane he moƴƴere. Nden hannden komin paami ande sukaaɓen soƴƴake gaɗa far tewtewruuji ɗi ɓe gatta he dow etol andal ɗe ɓe gaɗante nder jangirde ɗen. Ndeniiji e waama keɓtol ngol jangirden, keɓtol cakkitiingol ngol jangirde ɗen heɓi hikka welaymin. Baako ni huunde noon, baako nokkuuje fuu nonno. Nde minen kay ni dow min janguɓe hiɓɓe nder jangirden, min kokkan sembe dow nanngango sukaaɓe e école ɓen gam ɓe keɓa jande lobbere.
Ɗume woni ko mbawɗon walloturde CG doganduuci o?
Fedde deni singa kana rowani min gaɗi ɗo golleji kewɗi. To min gari min giidi e hooreje jangirden hawtade e saaroɓe sukaaɓe e kolɓe. To min jewtidi e maɓɓe ɓe kollimin ko ɓe kaaja he amin ngam jaaki yeeso heɓi. Allah yettama ngam hitaane hikka de min balli sukaaɓe e kolɓe he moƴƴinol talki tewtewji ɗo ɓe gaɗi gaɗanido ɓe ƴami he amin ɓe kaaƴa min nangana sukaaɓe e kolɓen ko ɓeydantaɓe he ande maɓɓe. Ko waɗi ni min jardori e mum ngam sukaaɓe e kol ɗon nder maɓɓe ɓe gala bawɗe delli. Nde ni min jardoraaki e haala maɓɓe ɓe keɓata andal ngal, min kiɗi ɓe keɓa ngal. No handi do sukaaɓe e kolɓen fuu ɓe fonni far kokkol andal ngal ngam sukaaɓe gon saaroɓe maɓɓe no goodi bawɗe ko hooƴantaɓe jannginowo ko warta wuro jannginaɓe. Woɓɓe dow gala bawɗe delli no handi ɓe fuu ɓe fonni ɓe balliri.
Toi keɓeta ko ballitirton CG o?
To min gaɗana hano kawritol balla ko lewru fuu no woodi komin gattata ngam tan min keɓa min ballira jangirde amin hinde de.
Studio Malangu.